Ofangayo nnyo okulaba nga omutwe omukulu
bw'oba
ogenda osomako oguwandiise n'ebikulu ebigwamu eba binnyonnyoddwa. Bw'otuuka ku kyawandiikibwa, oyinza okugamba ka nsooke mpandika amakulu agannyonnyoddwa, then nteekewo ekyawandiikibwa wansi, oba ka nsooke mpandika ekyawandiikibwa, then nteekeko amakulu. Yesu yeebazibwe nnyo. So kirungi nnyo olw'ensonga twatumbwa ku musingi gwa kubafuula abayigirizwa. Kati abayigirizwa baba balina okuwandiika. Toyinza kuŋŋamba nti oyigiriza nga b'oyigiriza tebawandiika, kuba bwe batawandiika n'Omwoyo Omutukuvu tawandiika mu bo. Tuli bakozi wamu naki naye. Kati akola ogugwe akubeera obunafu kubanga gwe tosobola kuwandiika mu mutwe gwo, tosobola kuwandiika mu mutima omuntu w'omunda. Kati ebyo byasobola. Kati gwe by'osobola okuba n'ekitabo kyo n'owandiika bulungi. Kitegeeza olina omuwuliriza biki byawandiika mu ggwe naawe nga bw'owandiika wansi. Bw'olaba owandiika mu bufunze omanya yakuvuddeko dda, kati okola bibyo ne mu ggwe tawandiika. Ontegedde bulungi kubanga yabeera katuuti ng'atubuulira mu ditayiro era nga yagala owandiike mu ditayiro mu kitabo kyo, naye awandiike mu ggwe mu bujjuvu. Kati bw'otandika owandiika obwo obutuntuntu naye tatawandirako ddala, agamba nti be bamu ku bagayaavu be tulina. Yesu yeebazibwe nnyo. So twebaza Mukama, tutegekebwa mu bwangu ddala. Mukimanyi omwezi
ogw'omusanvu
gwatuuse, si
bwe
twabadde tulina osimbula okugenda mu kampeeni kampeeni revival, kuba tubuzeyo emyezi gijemeka katubala gumu ogw'omunaana guli gw'omusanvu tugumaze. Ali kitegeeza okutegekebwa kwaffe okusinziira ku standard strategies oba enteekateeka z'obwakatonda ez'omutindo zetulina oyitamu otuukiriza okuyitibwa kw'ensi yonna nga tuzikwanaganya na gavumenti ebbiri ezakatonda ez'omuggulu ku nsi. Tetunnaba kwetegeka, kati tulina okukozesa omwezi guno ogw'omusanvu twetegeke. Yesu yeebazibwe nnyo. Ate ogw'omunaana tusimbule tugende tukole kampeyini. Ogw'omunaana gwo tetulina kyakuwoza, tewali tulina simbula era beerawo ng'okimanyi nti ogw'omunaana gwe tetugenda gweyongeza tweyongere okwetegeka. Tulina kukozesa guno ogw'omusanvu, kitegeeza tugenda okutandika okukuŋŋaana okuva ku mande. Oyinza kubanga osigaza omwezi gumu gwegwo okwetegeka n'odda mu kwebaka banaye. Abasajja bwe baali balindirira Omwoyo Omutukuvu baakuŋŋaanire mu kifo ekya waggulu, teri kwebaka tumulinda. Kaakati kitegeeza tulina otutandika okuŋŋaana okuva ku
mande
ekyatutandikirao. Waliwo abagaba bannaani nezino ennaku esatu zibadde zikulema ennya, bweno zibadde zikulema olina newookuŋŋaana n'ofuna amazima. Naye munnange wali yali eri yakuŋŋaana buli lunaku naye talina kyafuna. Balina morning glory, evening glory, lunch hour, evening glory services, overnight. Naye nga teri kintu kyonna naye nga bafuba bakuŋŋaana. Kakati gweno to kunganira bwerere.
Don't gather in vain.
Zibe sawa mwenda
at the ninth hour.
Echinene nyoko.
At most the tenth hour.
Oga katuna twadde no budde nga butu febalinga. Ne kumulimu obo mazo kola.
You work you finish the work.
No kola yo ku sacrifice oba ekiwebwa eche njawulo.
A special offering.
Omwezi guno gukka wakiri.
Only month at least.
Yeah.
Yes.
Ate nako ezisemba ye 15.
The remaining 15 days.
Tuino kusula ko wane nako ezimu nga tuogera. Andi tunasuli indira
kakati. We are waiting.
Ate guli omwezi gwo gwo mwenda.
The month September.
Ne tujja ku simaina kumanya. Ogwo ale ko gwo mnano gwo mnatu gena mu
campaign.
Kati ogwo mwenda.
September.
Tubude mu campaign.
Eh.
We come from campaign.
Sika ka sant neba
ka. I'm sure we shall sleep as.
Ebitanda bijja ufali so tujja kubira ngana wo. Bwe bakamwe da chika satu muzuku ke banna.
Wake up. The time is left us.
Wow.
Now
we have to stop that lazy life and begin to be serious.
Echejo tukole ki? Tuchiveko katuina okwongera mu kumanya ng'abantu abayitiddwa ku lw'ensi yonna. Tuyinza kubeera bw'otyo nawe
leka.
Omanyi waliwo abantu abajiira omwoyo ki?
Ekyejo
aboogerako wa?
Embeebulaniya
10. Abajiira omwoyo ekyejo. Twagala twogere ku kyejo kino. Mu budde buno nga tweteeka okuddayo. Ekyejo. Tolina kugira mwoyo kyejo omwoyo ajja.
Kati? The spirit is coming.
Ate fe tuli mu kyejo simanyi empewo simanyi obudde ate simanyi sijja busobola
Abaebbulaniya essuula ey'ekkumi n'olunyiriri olw'abiri mu omwenda mulowooza mutya okubonerezebwa oyo kwalisaanyizibwa kulyenkana wa okusinga okuba okubi eyalinnyirira ddala omwana wa Katonda n'alowooza omusayi gw'endagaano ogwa mutukuza obutaba mutukuvu n'ajirira ekyejo omwoyo w'ekisa.
Of how much worth punishment suppose you shall he be thought worthy who has trodden under foot the Son of God and has counted the blood of the covenant with which he was sanctified an holy thing and has done insult unto the spirit of grace. Yes. You see how you do insult?
Omanyi tumulinda.
You know we wait for
akati aboluganda tulina okujja wekyejo. Kwe gamba bwe tugamba okuinsultinga.
When you say insulting.
Okunakuwaza.
You grieving him.
Okugamba onakuwaza omwoyo wachi.
You grieve the spirit of grace.
N'omukolera ekyejo wekwasa kwasa obuntu. Ate wuya ja.
And it's the, coming. Wagala
kola na ye.
You want to work with
ate agala kola na bakyejo.
Lazy.
Hey.
Yes.
Kati nno okuteeka muku manya agenja wulo. Kati nja kula gengeri jo mukola muke
eche. I want to show you how you insult him.
Nga bwouli ato yagala kutegeera.
I want to hear you do not want to understand.
Shikuruanga. Ochuka na kuonya.
You turn and he heals you.
Ouli kati ora ato tusoma buli lunaku.
Every day.
Na yo waliwo otukanoga nesagala tegeera bingi.
I don't want to understand much.
Sikulanga banfunana ebiki
ebingi.
Kumbe bulijogaano okutegeera ebikubuulirwa. Ogaana kukyuka. Ate bw'ogaana okukyuka oba toyagala Mukama akuwonye. Yesu yeebazibwe. So omwoyo omutukuvu tulina okumulaga nti mutuufu. Ogenda tambula mu maanyi n'enaku tuli b'amaanyi bw'ogenda otambula
nabo.
Kuba tumulindira ajja mu ki? Mu maanyi waali olwedde kati jasa alinzeeko bulinzi mwezi. Okutambula.
To move.
Na ye byekyejo byo.
This insult.
Tulina okubijjamu.
We have to take them
out. Kubanga tumukolako ekyejo n'atubulira ebintu bingi.
Tugamba ha. How is it now?
Tebyetaaga byonna kubitegeera.
Don't need to understand all of them.
Omanyi abyogerako mu Isaiah.
You know, he speaks of that in Isaiah. Isaiah
sura y'omukaaga.
Isaiah chapter 6.
N'agamba nti abantu bano.
And he says these people.
Kwegamba tebaagala kuwulira okutegeera.
They don't want to hear to understand.
Kikulwanga bategeera ne bakyuka n'omutima gwabwe.
And change with their hearts.
Ne mbawonya.
And I heal them.
Kwegamba ekyo kyeja ate nakyo kiba kyewuunyisa.
It's another amazing insult. Yes.
Katusome okuva ku lw'omwenda.
Let's read from verse 9.
Okuyinga olw'ekkumi.
To enter verse 10.
Isaiah essuula ey'omukaaga n'olunyiriri olw'omwenda.
Isaiah chapter 6
Nayogera nti genda obulire abantu bano nti okuwulira muwulire naye temutegeera n'okulaba mulabe naye temwetegereza.
And he said, go and tell these people, hear you indeed, but understand not. And see you indeed, but perceive not.
Olinya olw'ekkumi.
Verse 10.
Savuwaze omutima gw'abantu bano, era ggala amatu gaabwe, era ziba amaaso gaabwe, baleme okulaba n'amaaso gaabwe, n'okuwulira n'amatu gaabwe, n'okutegeera n'omutima gwabwe, n'okukyuka okuwonyezebwa.
Make the heart of these people dull, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their hearts, and return and be healed.
Hey.
Yes.
Munango so okore chejo.
You can do insult.
Ourire byokumanya binji.
You have pieces of knowledge are many.
No raba.
And you see.
Ogamba na yesagala nyo bitegera nyo.
You want to understand more much.
Muni muna abantu nga ourira bimuchusa.
People they feel they are changing them.
Na gamba na yesigenda kuchuka.
I will not change.
Saga kutegera nyo kwa nyo
chuka. I don't want to
Mukama na jampo nye daruri.
But God can't save this stubbornness and madness.
Yesu yabazibwe. Muri mwali nakalambi ya danga.
Alaro ili oku.
Ili ogele wabia kutegera.
Can I have understanding?
Mukana yesi inza
kutegera.
Kutegera nyo
wenjo. Nenchuka wenjo. And I change like that.
Zenine mberaza.
I have my ways.
So aboruganda.
So brethren.
Tulekere chejo.
These sort of insults.
He
done a lot of insults for a long time.
As we believe,
the Holy Spirit yet is one we are going to work with. That do not grieve the Holy Spirit. The one we want to work with. Money is not right. They are not
manners. Bikorobero.
Evil acts. Yes.
Bikorobero.
Evils.
Ngane sawa zino chare medobu vi.
Then you retain your evils.
Kwe gamba ne yevu nye agenda tambula ne bani.
How is going to move with you?
Bwechiba nganawe guwa igiri zaburi lunaku.
You two teach every day.
Ochari mchejo.
You're feeling of insults.
Ochasara omu nyise.
You decide to grieve anger. You grieve him.
Abadasu vile sanyo kufajori.
He takes joy from you.
And you don't to
change men to righteousness. Let's see in the Ephesians.
Ephesians
chapter 4, verse
29. Buli kigambo ekivundu kireme okuvanga mu kamwa kamwe. Naye kirungi bwe kinaabangawo olw'okuzimba ng'omuntu bwe yeetaaga abawulira kibawenga ekisa.
Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Verse 30.
Sote muna kuwazanga moye mutukuvu owa Katonda. Eyabateesaako akabonero okutuusa olunaku olw'okununulibwa.
And grieve not the Holy Spirit of God, by whom you are sealed unto the day of redemption. Yes.
Soko komekao. Labako.
You say.
Temuna kuwaza moyo mutukuvu.
Do not grieve the Holy Spirit.
Naroma nyindi ebyokuna kuwaza binji byokoze.
Are you thinking of grieving and you've done things which grieve him?
Omoyo mutukuvu ekichasinzo muto ekwesane wankubadde ngali masekatiga.
Holy Spirit, why he hides much from us boys in our midst?
Kubanga muzaburi ya 139.
The Psalms 149.
Olwo musapa kole 10.
Verse 7 to 10.
Agamba tunadukira wo kuveri omoyo.
Where shall we run from your spirit?
Muguru jari.
In heaven is there.
Munsi jari.
Wansi
wansi jari. Leka titabu weri.
But what trouble is?
Ebimuna kuwaza binji.
Things which grieve him are many.
Tuju korechejo,
urubanyi
maruechejejo, umanyo mtu wechejo buwabira.
A person insults.
Umugama muna istura akadomura.
Carry that jerry can say.
Echidomura chamazi. Echidomura kamperi itakumi.
I cannot handle 10 liters.
Ori wa miaka abiri.
You are 20 years.
Mutosora echidomura chamazi.
You can't carry a jerry can of water.
Emmere jori ya abantu bakuru.
The food is for mature people.
E nimiro bakutuwa ya nimiro temo wakata bubi.
In the garden you make only 2 heaps of food.
Olengera katuine echejo
just
ne mu buddo obokungana
nga
mukama atuwadde favorable time
nengera
tu kyamugamba
era nalero lisobola mukama stand that time
orine echejo
have less insult in yourself
ukulira omuntu kubwekyejo obera mukumunyiza bunyiza omuna kuwaza abadde asubira sanyu ngamanyika akufunye ogwovako obuwaya buli kiseera kakati ate abali mu nsi bakole ki bondowooza bukutukira
eddala
weekola obusolosolo obutategeere kati laba ekirabo
ky'owandiise
kati owakakanda awandiike omuntu gw'obasomeseza ddala oli nomo tolina na mizimu gitugwako wano twali mizimu gigwawo kututawanya ani agulina naye bali babeera mu mizimu nga gibatawanya tebana na budde bwa kutegeera fomuoyo byonna yabiwummuza n'akwata emizimu n'agiseerawo ekigo wano teri kulinnyawo kikulwa nga tuba mu saaviisi naye era ebyo byonna nga mukama amaze obikugirawo olina eddalu era okyakaba akali ate munnange obudde bubadde bugenze gye ŋŋenda wala gwe wali nyanga kufulira mawunti n'osula mu mpewo yegwe omu yegwe gwe omu yegwe yakola ng'ebyo mu kiseera ekyokutegana kyokka mu kiseera ekyokuwumuzibwa akuteredde ebintu nga biri kumu n'odda ku kyejo nange fere twagala kulwa wano andi nokyalina muzimu okusibula ku kitanda ekyakubeeza kukuŋana oluli wona ddayo mubuliri onaaba wakebakayo rwabu noga siddayo mu buliri tunoonye mukama tunoonye mukama naye kati kuba omanyibwa oddayo geda kuyiwako kalamba babadooni eri mu kirooto emizimu olujjo kati weesunga
obuliri
bae tulina ekyejo sikakasanga mu kyejo ekyo tuyinza okukolagana n'omwoyo
omutukuvu
tayagala bintu byamukolako
kyekyo
okumunakuwaza takusuubira bwoto nga gwe bwokola ate akusuubira kuba ku mutindo omanyi ayogera mu isaaya n'agamba nti omulabe sitaani yagenda n'asiikuura amataba enfuufu y'omwoyo n'ayimusa ki
omutindo
akusuubira ku mutindo kubanga y'omwoyo wa mutindo akusuubira ku nteekateeka ya ggulu asuubira okulaba ekitabo kyekyo nga kyabali abaweereza
gavumenti
kati agenda okutunulira ekirabo kyo nga mwana wa kyejo awandiika ng'enkoko takula
butakuzaali
isaaya meka ataano mumeka ataano mumwenda olwa okumi n'omwenda katusome tulabe
isaaya essula ya ataano mumwenda n'olunyiriri olw'ekkumi n'omwenda kale balitya erinnya lya mukama okuva ebuvanjuba n'ekitiibwa kye okuva ebugwanjuba nti omulabe yagolokosa amataba n'omwoyo wa mukama n'agolokosa omutindo alwane naye
gw'omwoyo
omutukuvu aba alwana ne sitaani sitaani asitula amataba omwoyo omubi negukyankananyo emirimu gyonna kati omwoyo omutukuvu aba waakulwana ne sitaani amunyike bulungi ebintu by'asooka okuteekawo gwe mutindo alwanira mu mutindo tasobola kubanga ekkanisa bwefaanana eriwo
tayinza
kujja mbu azze kumenya sitaani ng'ekkanisa agireseresa atya atyo asooka n'agiyiwamu omutindo ontegedde atolatagenda kukolera ku
standardyono
please ateekwa okuseetingawo standardi ya waggulu alwane n'omulabe okitegedde tasobola nga tujja
tuogera.
We come speak. Ogenda
wa?
Where are you going?
I'm
going to the church.
You are gamba. Eh?
He said what?
Tegulana na
Satan. I cannot fight Satan.
Ogenda wa?
You come to the synagogue. To do what?
Siku saba ngenda kuyibirira.
I'm going to be taught.
Amen.
Katonda asoka sibu. Tasoka kulana
Satan. Muri
bafara fara.
And you are amateurs like that.
Oruaga kati mtuma
alisaya process because of things.
Ebyo ku kutuma mu ngeri
yorugezi gezi.
Kato atakola ne bafala ateka kutweka ku mutindo.
Just to put in the standards.
Muruanagane ne nteka teka zombi sitani. Omuntu anasanya we mirimu jombi sitani ateka do kubanga ina standard.
Has to have a standard.
Kubanga sitani awabera wabera waluwa
kavuyo.
Kwa jato ina kavuyo
kona. Don't have any confusion with yourself.
To inza kunga mambo rinombo ya wamu kama ngoja ina kavuyo ya
kubanani. And you still have that your confusion.
Ngoja ina ochamu kori lecheju.
You still insult him.
Muna isiso kakati.
Now.
Mezitani ulaba wakili ya teka teka yuko kuru.
At least he sets up some of his standards.
Na nao utamba kukuma nsiko de dukora
ku. He said, don't give me a shrine price, we don't work on you.
No, vera wacheju.
And you are
Sitani ulaba na ita kakala
wacheju. Satan doesn't want people who insult him. He said, wake up at the ninth hour.
Unabimba sanga zira kwe muka
kumukago. There you go, at the midnight you see me, him.
Kala ate gwe
oyino
kuja tengo riwa mutindo nyo
omoya
mtu kuva ino kuteka mu mutindo
aliyo
kalwane no mura
sita by the enemy
tasobola kuja na bantu nga olulimi ruchali
rucham tongue and the mouth is dirty
lulimi rwa sitani
ruero language of Satan the same
ndechi okenda
kwa kanisa
at the church
bwengo ogena rwa na sitani you go fight with Satan
sana soka na gamba nayo
gwo mukubina cha you are one of those that perverted.
Ugena kola chikusaba.
You want to pray.
Baba, bibinja bina chamya bibo
bangamba cha. What are they telling me?
Bwe baba game mukungana mba mugenza saba.
To gather you go to
obaye mukungana. Anoro yimba okuyigiriza okubiko abimanyi eriye mu background.
Ati
wakuli nengi njogera iyo.
When you hear your speech.
Ategera butegezi naga.
No and say yes.
Ataba nibange bachi
abange bawara ba. And my daughters.
Yes byo kola byo
ka. That's what you do.
Yes and asoro manyango chali
wo. You are still here.
Nga wagana no kuchuka.
And you refuse to change.
Chuka.
Lest you change.
Mukama na
and God heals you of the foolishness.
Nebiru wadiru wadiru
wadiru.
Yes, wako uchimanya. Tinebona tula mundi ye miyake emeka.
The gospel for many years.
Yena ye agarika mmasimu ya gari.
In the truth.
Emiyake ijuwe li
ladan. In a couple of years.
Umanistani emiyake jiamara
mmasimu. The years is spent in truth.
Okuva kutondo kutu
wa kubwa pa Adam. Right from creation with the falling of Adam.
Generation
14 generations.
Nga ari mu mazima.
He is in truth.
Kati gwe cho kubera ko mu mazima nga toga na ganywerera. Ubaye yagabera mu nti yakola ti. Tuyaganywerera mu raba bile gama.
I will say.
Tuyanywerera mu
mazima.
Ni yagabera mu.
But he was in it.
Yagabera mu ranga asiringa butoke.
He still righteousness. Yes.
Nga ari ko abagamba echo chichamu.
One of those who say that
is wrong. This is the
truth.
Ondegede burundi.
Have you understood well?
Omutindo bosarawo no gangenda kuwereza no moyo
mutuku. Say I'm going to serve with the Holy Spirit. Echeje
cho sokote ka
wansi. Put himself rest it down.
Okumunyiza.
He starts in putting down.
Things
got of standards.
Biveko.
You give up on them.
Enyamba loteke doko
banga. The clothing you have to appear.
Hey, gwe.
You're going to check people's
things.
Satan will say, my servants preaching my gospel every time. They walk preaching.
You
preach to morals, you follow me up.
Satan knows nothing
to tell me. He was in truth.
He was in
truth many years.
Era Bible ye mwogera ko mu Ezekiyeli.
Siyalinga
atukide makuboge.
Was perfect in all the ways.
Ya tonde bo. Okutuko obunali butuku wala kamuye.
And righteous appeared in here.
Siya. Amanyina abatukiri bubabe
na bo ina moli embachi. In what can you deceive him?
Era manya abati ali kusaidiye
nga mutu do. Still on this side and you're seated here. I got a vision.
Natugenze mu kulwana
olutalo. Going to fight a war.
Tuyingidde mu ringi.
Entered in the ring.
Ne Jezebeli.
Jezebeli.
Akutte ekitala nange.
She held the sword, I hold the sword.
Tulina abawagizi.
We have supporters surrounding us. In the stadium.
Abange batudde ku mukono gweri ababe batudde.
Jezebel supporters on this
Tuba
side.
As we are
in the middle of the fight.
Umuntu kuvutayaye.
The Holy Spirit came. A tall man in
amazement.
He said, stop the fight.
Abawagizi bange ngate bali yeyo.
My supporters, how come you're not there?
Ne bagamba je.
And they said, we're there.
Buli omuna amuteeka linga ebyaloza
byakunyiza. Everyone
is there. They meditate.
Na all of you go on the side of Jezebel.
Nasigala gwe nina
yeka. I remain only him, my supporter.
I am a supporter.
Imagination. He says, go on, on your side. What are you saying about it?
Many things happen at
the
faith.
You are a supporter of God.
When
he starts to check you well,
he starts
insulting him.
Let me,
I know the scripture parts. I'm in the flesh. Let me first finish it.
And
you pick back your scripture, you know it. You quote it very well.
God
knows,
I'm going to tell
the scriptures
out. You have
a mindset of ignoring them.
He knows
you're not supporters.
He knows
you're going to disappoint
him.
The boy needs you most. Man was in Ezekiel, he was in righteousness. He was in righteousness
in Ezekiel
28.
Let's read verse 15.
Ezekiel, esule ya birimu munana, noru nyiriri ole
kuminetana.
Ezekiel sura ya 28 n'olunyiriri olw'14.
Ezekiel chapter 28 verse 14.
Wali kerubi eyafukibwako amafuta abikkako. Era nze nakusimba n'okubeera n'obeera ku lusozi lwa Katonda olutukuvu. Watambula eruyi n'eruyi wakati mu mayinja ag'omuliro.
You are the anointed cherub that covers. And I have set you so. You were upon the holy mountain of God. You have walked up and down in the midst of the stones of fire.
Onyole 15. Walingo otukiridde mu makubo go okuva ku lunaku kwe watonderwa okutuusa obutali butuukirivu lwe bwalabika mu ggwe.
You were perfect in your ways from the day that you were created till iniquity was found in you. Yes.
Yalinga atukiridde.
He was perfect.
Mu makubo go okuva lwe bamutonda.
From when he was created.
Okutuuka obutali butuukirivu bwalabika mu
ggwe. Iniquity was found in him.
Naye bwajja butya.
But how did it come?
Yaringa mumazima.
He was in the truth.
Yaringa mazima gari wali wagamba.
Other truth, you know what he say?
Sagala kumakutegerera dasi
kulwanga. I don't want to understand much. This I change.
Kama namponye
omulimu nogwendo oza. And God heals me of these evils I'm thinking about.
Yatandika byachejo.
Started insulting.
Yatandika kuna kuwaza.
Started to grieving.
Moyo mutukufu.
The Holy Spirit.
Yatandika kuchusa standards za Mungu akatonda.
Started changing the standards of God.
Manyamba tabawe gajja.
You know when the floods come.
Gare tabuli kasasi.
They bring every rubbish.
Waga ndio mulabe na leta
amba tabu. The enemy brought the floods.
Manyecha yeche yale.
Know the package of what came in the floods.
Kazambi bichibyo nafujjo.
Every stubbornness.
Ondegede burundi.
Have you understood well?
Ono gola bali atukido okutuka.
Obutali butuki. Perfectly iniquity.
Yali mu mazima.
He was in the truth.
Teyaganywerera
mu. He did abide in it.
Okumare banga
for some time
Katusomeko mu Yokana tulabe.
Let's read the John we see.
Yokana esule yomunana noru nyiriri uruwana mwenya.
John chapter 8 verse 44.
Mumuli ba kitamwe setani. Era mwagala okukola okwegomba kwa kitamwe. Oyo okuva ku lubereberye ye musi. Soto yanywerera mazima. Kubanga amazima tegali mu ye. Bwayogera obulimba ayogera ekiva mu bibye. Kubanga ye mulimba era kitawe w'obulimba.
You are of your father the devil and the last of your father you will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks of his own. For he is a liar and the father of it.
Hey.
Yes.
Amazima yagalimu.
He abode in the truth. He was in the truth.
He yagalimu.
He never bowed in it.
Yali inga tukide. Kwanga Ezekiel chatugambi.
Ezekiel told us.
Abiri munana.
28. 14 and 15.
Yali inga tukide makubo uge.
Perfect in all his ways.
Okubaru ya tondi.
Right from the day he was created.
Okutuko utalibutuko.
Until in naked was found in
it. How did it come?
He never bowed in the truth.
Yatani kogata kurata kuram.
To begin to. Remove some.
Ukurongo some.
To do corrections in it. This God.
Mureba. Manyo ya tari. Murubele bede sabi ya rongo samu na gamba Eva. Katonda. Temuja kufa.
You will not die.
Wadi ya gami muja kufa. Katinongo samu.
I'm doing a correction.
Mazima.
Yes.
Temuja kufa.
You will not die.
Kubanga manyuro muna hali yako. Mugenda kubanga ye.
Be like him.
Ukumanyo burunji no
we.
Kube biada mbutufu right mugenda kufa.
Reality you're going to die.
Natuge na kujiwa kumbiri kwe
kuru. Lose the heavenly body and
end
in this border of death fearing.
Uruare wa tuita kuzari wagu
wakubi. Let's get born again.
To disibo mbiri ogwe
kuru. To restore the heavenly body.
Amazima ya gani muna hea tani kukata kulata kuranga
kwe. He wants to remove some from us. We preach the fullest of the prophets.
Na wawa andu
yise. See how you've written down.
Ugata kulata kura.
You remove some.
Oroza chesho chokwana.
You think what is that you do?
Oruzo, tori mkutanka na nyomutindo.
Aren't you
tuwa, try to
stand up to speak my great things of God?
Bia mutindo kwe.
Of standards.
Nota kuno wandika wandika vyo uribyo. Tufayo na kutege na mutindo kwa hayo gerende.
Don't understand the standard you have spoken by.
Urabia na kujomu tadeko mwe wa mazimu.
You see the insult you put on the spirit of grace?
Akuwe vintu nga vinyo
nyura. Give you things explained. The standard.
Kutege na nga kweko.
Understanding is that.
And
is put all the wisdom there, counsel,
and close
the word with power.
You will repeat no one
power you write.
Isaiah 19.
First one. What have you spoken? Maybe you leave it
out.
I don't know. You
need
that.
Guy.
You have insults.
Whoa. I don't understand what we are telling.
Be kind like that.
Ngalimu
mazima and is in the truth.
Nara niko gata kura mga
atora mga yungira. Reduce some, add some.
Ya generi bagame murubereberye biri.
Genesis 2.
Kumina nyepa, kumina pumeka. Kumina musambu.
17.
Jomitijiri jona muri yanko.
Okuja ko guri. Except the other.
Muri yako na kuna muri yako
mbija kufa. It will die.
Yoro waja murubereberye
sa. It came in the Genesis 3.
Ngabuza Eva.
As if.
Wamaka tuonda yako. Ngama ina dita
ilo. He knew the detail of it.
Wamaka tuonda yagame mtijiri yona muri yanko. Yatandika nyona
mkata.
Yaga wamaka tuonda. Oronga kukua niliza kuwane.
Now he's enticing you to his side.
Go Eva, ayagamba na tutegula
she began to explain the details.
Na mugamba,
he said no.
Take the chote.
I've known what you fear. You fear death.
Akati cho inokola.
Now what you have to do, there is no dying. That I've subtracted it.
Nyongere mwola
be. Adding you see.
Atonda manyire
mwola. God knows the
day. Mwola kuri yako mgena kubanga iya.
Be like him.
Na yongere
mwola. He added it.
Katonda kunyonyola bilala.
God explains
it to
you. You to write another.
Era sitani akimanyi bulungi bwotayagala kuwandiika kyekigongo kumenya.
Do not want to write.
Nayo yagala nnyo tula mu mazima. Ati akwangu yiza
amanga. He uses it for you.
Kwandika mu summary
nawe. You write a summary.
You
cannot get explained all of them.
Tutude mu service gwe mutesa ne sitani.
In the service you are reasoning with Satan.
Asindika yuli muyo kuveri mu banei bajasula.
From the neighbors of the slave.
Mayasula.
Nenga ekikulu kiri nti osobola okuwandika
diteero
y'ebyo nga bijjayo
okutegeera.
Oyinza obutawandika kyonna kimukwebye enjogera. Nino okuwandika ebintu nga
bitegeere.
Olina otegeka ng'oli wa mutindo
gwe.
Uno gwo lasani yali asiringa obutuukirivu ng'ali mu mazima nga
w'okolera ensobi. Eyo nsobi.
Kati amanyi n'okumanyawo okola ensobi mu bwakabaka bwa
Katonda.
Amanyi bulungi era bw'omala ogikola obula baavaawo.
Bw'amala
okukoza
ensobi.
Olumala okusula mu
bwenzi ng'avaawo ng'otandika.
Aba atandise kwa
osi butuukirivu.
Kye yakola Yuda. Amala
otunda Yesu.
N'alyoka amubeerako olaba otunze omutuukirivu.
Naye nga ye yali mu kumusera.
Namuga toyina na future kunsi. Genda wetu.
Hang yourself.
Ate teyaleka sitani kunsi.
Set that on the world.
Kini yetuga.
Amalo luku suramu.
After he proceeds.
Yena amiamia.
He disappears.
Emisinde jakwa jazakao.
He flees away.
Ona nnemye aliddemu Katonda olukwe. Akwewunya n'okwewunya kuba aliwo aba akusenasena abamanyi oli munywevu
nnyo
era yeewunya nnyo
ng'obudde.
Sitani tajja ng'alina swali nti ogenda
ggwa.
Ye aba akimanyi nti ogenda
ggwa.
Era bw'ogwa atya
nnyo.
Omwana wa Katonda
nnyo.
Olaba
trouble. You see the trouble?
Kuba naye trouble kanguwe olaba ebyonono by'okola. Ne sitani aba akugezaako
obugezi. Satan tries just on you.
Tabeera sure nti ngenda bikola.
Era bw'ogwa zzaako emisinde amanya tebatusanga wano. Andi juzi baamusanga
mu rusubu
ng'akyaliwo
ne
bamuteekako ebikolimu.
And they put curses on him.
Kati kalinda Katonda ajja
awulira. Paul is coming, please.
Luli baamusinga n'akyaliwo awo ayagala kula Katonda agenda kukola
kiganda.
Naye ne bamuyita gwe omusota jangu wano.
Come here. Now, after you've seen if he's away, let's go find and he curses him more.
So, naenga inkolega na unistani no
kufa. But your relation with Satan has to die.
Ujitare ere wende.
Kill it today. Yeah.
Katudeku katono mu Ezekiel tulabe yali asiringa butuukirivu.
Go back to Ezekiel, we see he was selling righteousness.
Ezekiel esula ya 28 n'olunyiriri olw'11.
Ezekiel chapter 28 verse 11.
Era nate ekigambo kya Mukama ne kinjigira nga kyogera.
Moreover, the word of the Lord came unto me, saying,
olunyore 12. Nti omwana w'omuntu, tanuna okungubagira kabaka w'e Tuulo, omugambe nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, ossa akabonero ku muwendo, ng'ojjudde amagezi, ng'otuukiridde obulungi.
Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyre, and say unto him, thus saith the Lord God, you wear the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. 13.
Wali mu Adeni olusuku lwa Katonda, buli jjinja ery'omuwendo omungi lyabanga lyakubikkako, sadiyo, topazi ne alimansi, belulo, sokamu ne yasepi, safiro, ejjinja erya nawandagala ne kabunkulu ne zaabu, emirimu egy'ebitaasa byo n'egyenderezo gyali mu ggwe. Jategekebwa ku lunaku kwe watonderwa.
You have been in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering. The sardius, topaz, the diamond, the beryl,
the onyx, the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold. The workmanship of your timbrels, of your pipes, was prepared in you the day that you were created. Yes.
Murwe kumineso na wagambi ya ringa, siringa buchi.
Verse 13, they say, was still in radio.
Murwe kuminebili.
Verse 12.
Ngatuki de muvurunchi.
Perfect in beauty.
Yaliko murusuku wali
Eden. In the garden of Eden. Genesis chapter 3. Even right now we know the rightful things. If you do wrong, after he dies still in them.
Our
brethren, if you
are
ready to move with the Holy Spirit in mind,
the things
of his soul, we should give up on them.
Things
of grieving here.
Things
are not on the standards.
Yes, you ever
see Jesus much.
You've already got ready to fuba one of
the two. Try here everything. Put it on standards.
Yes, you ever see
Jesus much.
Oje buri chimo chisangi na chiri kumutindo.
Find everything on standards.
Abari wonga abari kumutindo.
Now
we copy kumutindo gwe.
You copy the same standard.
Are
we together?
So aboruganda.
So brethren,
tulekere chini. Kubanga ajia.
The one coming, he comes in by. Wants to meet workers who are determined. And they have not any insults. They don't have any excuse
of
not serving God.
And they have
no reason to give. For we work with him.
We are
going to move with him.
Kugamba,
time he says,
take a
when
we are
workers with him.
Let's read,
we see.
Abakolinsi ekyokubiri, esura eyo mukaga, n'olunyiriri olusooka.
2 Corinthians chapter 6 verse 1.
Era watukolera emirimu awamu naye, tubeegayirira obutaweerwa bwereere kisa kya Katonda.
When then, as workers together with him, beseech you also, that you receive not the grace of God in vain. Yes. We don't get the grace of God in vain.
But
what
they
call grace is still of grace.
He,
the one who's been given us. And when he appears, he appears to prophets.
So, tweta go kula bikanga. So
we need that the spirit of grace given us. We do not insult him.
There
are many things we do right from our homes.
And
they all move in insults.
So what we've been doing here to cause
many things we've done and they show insults.
Not even written down in that book.
You write in your book very well.
You write in your book very well.
And the prayers have not guided them in.
And
one leaves you playing. Now what is their Lord?
Where
did this rest
of
cannot come peaceful.
So, about Uganda.
So, brethren. The Holy Spirit we need him much.
But because
of insult, he does not want them.
You
speak all things which you insult.
Say
he does not like these ones. Speak for those which cause anger. They grieve him.
Grieve him. Kubanga bobo yagale okulaba ebintu ebitamu nyizi.
Akusubira
okubanga omanyi Galatia.
You need Galatians
5:19.
Chapter 5.
19.
Verse
19. Akugamba bela gentle.
You be gentle.
Kudawe no kubanga this man to never have ye.
He's not having his fruits. You have all goodness.
And when you all
goodness, your clothes, your speech, your movements, it's all filled with goodness.
Abagalatia esura eyokutano n'olunyiriri olw'ekumi n'omukaaga.
Galatians chapter 5. From verse 16.
Naye njogera nti mutambulirenga mwoyo. Kale temutuukirizanga kwegomba kwa mubiri.
This I say then, walk in the spirit, and you shall not fulfill the lusts of the flesh.
Onyole 17.
Verse 17.
Kubanga omubiri gwakira ku mwoyo, n'omwoyo gwakira ku mubiri.
For the flesh lusts after the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary, the one to the other, so they that you cannot do the things that you would.
Onyore 18. Nebwe mulungamizibwa omwoyo nga temufugibwa mateeka.
But if you are led by the Spirit, you are not under the law.
Twogera ku mateeka agechi.
We speak of the laws of sin.
Bano tebamalayo mazina yenga kubale tufugibwa mateeka agechi.
We are not under the laws of sin.
Abagalatia esura ey'okutaano n'olunyiriri olw'ekkumi n'omwenda. Naye ebikolwa eby'omubiri bya lwatu bye bino. Obwenzi, empitambi, obukaba.
Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, impurity, licentiousness.
Akugambye kati bw'otandika fujjo.
If you begin that stubbornness on that line, all that is insulting him.
Byonna byakyejo,
byonna
byakunyiiza.
They are of grieving him.
Byonna si bya mutindo.
They are not of standards.
Bwenzi.
Adultery.
Olekawo owo.
You leave your spouse.
N'ogenda ku mulala.
Go with another.
Kwegatta tonnabafumbirwa.
Fornication, you're not yet married.
Tonnabawasa.
No, you got married.
Bino byonna.
All
bye byekyejo.
They are insults.
N'okumunyiizanga.
You've been to grieving him.
N'omutindo gwonna
ng'oguggyeewo. You've been all the standard, you've removed it.
Kubanga omutindo agambibwa oba oyaka
wasafumbirwa
ate buli muntu afune owo kati gwe bw'otambuliramu ebyo
uncleanliness
otambula nga toli mutukuvu mu mwoyo ne mubiri oyambala
funny as you want.
Tuli ku lwabiri.
Verse 20.
Abagalatia esura ey'okutaano n'olunyiriri olw'amakumi abiri.
Galatians chapter 5 verses 20.
Okusinza ebifaananyi, okuloga, obulabe, okuyomba, ennugu, obusungu, empaka, okweyawula, okwesalamu.
Idolatry, witchcraft, hatred, strife, jealousy, wrath, selfishness, divisions, heresies. Yes.
Okusinza ebifaananyi.
Worshiping idols.
Olwa baganza. Sigenda. Sisinza Maria.
Don't worship Mary.
Sisinza ekifaananyi kya Maria.
Don't worship the image of Mary.
Naye nga alina ekifaananyi.
But they have their idol in them.
Kya TV ye. Kuliko series.
They are series.
Sawa zina tudo wano tali bulungi.
They are not settled here.
Awulira bubi agala genda akalabe. Kamukwata mbabiro.
Count them.
Alina okukawa obudde obumala.
You have to give it time enough.
Abantu tulina ebifaananyi bingi. Ekintu kyonna ekikulemesa okuyimirira Katonda w'akwagala kiba kyafuukidde ekifaananyi ky'osinza, kiba kyafuuse dda Mukama wo. Abalogo. Kakati abalogo tulina bangi.
Oba
wadde tomanyi. Oyinza okuba oli mulogo atamanyi nti oli
mulogo. But you don't know you are a witch.
Oh dear.
How?
Wanga agamba obulogo bwenkanaka n'obuki?
N'obujeemu.
Rebellion is as a sin of witchcraft.
Just kujeemera program Katonda agamba kola bw'oti n'ogaana oli mulogo.
You refuse, you are a witch, a wizard.
Kali nno olina essabo baba.
Have a shrine.
Awuliko okuma amafiina.
Omanyi
ye waalo watu.
You know she's publicly known for that.
Yegwe,
but you have reached the a big shrine there.
The
basket of the demons there.
Ulina munensa
asimu. They have the color of us.
Zikubaziti.
They're playing it there.
Just bujemu.
Just rebellion.
Katonda gamba kola
bodi. Don't like this. It's a me.
Nze.
Me.
Oyada bikana mutume ya yogera
kati. The person speaking now.
Nze na wandika.
Is it you written down?
Obe ya wandika wandika
kwa wewe. Wrote on his behalf.
Kari abantu abasinga balugu.
Most people yes, are
bujemu.
Into witchcraft because
of rebellion.
A shrine is inside you.
Muli muende kuyabajaje yomu.
The calabash of the demons. Inside the heart. They are all those calabash of the shrine, a combination of them.
Just a kuga mabanda wandi ka.
Write down.
Nange na wandi
kisha wazoka tonda. Book it's me God.
Nebi na wandi kasi nzabiera
bi.
Nene na wandi kisha botiangi.
Down my book.
Yeah.
Yes.
Ira duga mama Isa
zato mwenye kumepa.
Mwenye mchitabo cha mukama, musome. Tekuli bula chine wacho. Cha mukama, mukama ina nini umagesi.
God owns me some understanding. He wrote down. Yes.
Chitabo cha ni?
Cha mukama.
Tagena kwera vila ni ya wandika.
He wants to forget but he wrote down.
Wagira no kwera vila kwa
wandika. He wants to forget you don't want to write.
Ah. Oli mjemu.
You are rebellious.
Oli neshavu.
You have a shrine.
Uli morogo.
You are a wizard.
Soko kwenye tu wabawa murugao.
You check less there's a witch, a wizard around you.
Ajira yeti ni yeti ni.
That they are lying. We came to get them.
Awandi kama murugao.
Do they write down or they are wizards?
Ne size namsanya bidu wabu watu wana.
They have like not written this not a case.
Kali tuwa gira kubuje mugo.
So we speak of the entire rebellion if you move by it.
Wabawa murugao wedomu.
You are a witch.
Yes, so
just not built the shrine outside, but you have the color version of the shrine within you. You have that local coins.
You divide
it. You inquire from the spirit, but not that of God. Let's finish here.
Abagalatia esura eyokutano n'olunyiriri olwabiri mu olumu.
Galatians chapter 5 verse 21.
Etima obutamivu ebinyumu n'ebiringa ebyo nsoko okubabuulira kwebyo ngabwe nasooka okubabuulirira nti bali abakola ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda.
Aving, murders, drunkenness, revealings and such like, of which I tell you beforehand, as I have also told you in time past, that they who do such things shall not inherit the kingdom of God. Verse 22.
Naye ebibala eby'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith.
Verse
23.
Obuombefu, okwegendereza, kubiringa ebyo, tewali mateeka.
Meekness, self-control, against such, there is no law. Yes.
Okwagala.
Love.
Okwagala cheki.
What is love?
Katonda.
That is God.
Bwabali
mufwe. If he's in us, we keep his commands.
If
you don't keep commands, the love of God is not in you. If you love me, you will keep my commandments.
There
are those who wish God to themselves, many of them.
If a person wish a man
for themselves,
umanya,
you know, they don't love that person
Ubanga,
because they will not honor that person as him. Yes. They just wish that person for themselves. God is the time
for them.
They wish him for themselves. They don't keep his commands.
He is
loving and wishing something for yourself.
ekirala okusanyuka.
The other joy.
Heal.
Yes.
Umoe mtu kuwabira wale
wende. God is this liberty.
Ne face kuwiranga wachi.
But the face is always frowned.
Tunulira bano balinganga.
Brethren.
Bebazikiriza jajjawo.
As if they're the ones who destroyed you for father. You're frowned like that.
No duka wano
tuli mubana ba. We are the children of God.
Bueno kusembera te basaba
kusembera. You can get me out of
here.
Father, there's no joy on you.
Moet is
that you carry problems on yourself.
Ngakati bana kuyamba ko
batya.
Yatusaba dokubaniriza.
You can't even
welcome them close
to get rejected.
Tero uri bishop aga.
Bana ebuza ku muganda. You meet your brethren. Don't pray like that. I don't you look, I don't care.
Bana ne wanku bayi tugamba wali we bizibu.
Ne
bantu batuze eriyo yatalemwa.
To one who never fail.
Edumula ganti atiri katonda
la bonemereddwa onse wayo. Fail me left me like that.
Ozoli yatalina bizibu.
Come to one who has no problem.
Kubanga eriyo teriyo chikola
chimulema.
Kati ate gwe ebizibu bimwe.
You give
yakugamba. Yakobo 5 bimusi mubone pa Peter chisoka 5.
Peter 5.
Musamune mwina. Bimusindi
kize. Cast them to him where he is.
Sanyuka ne banulo.
Just with the brethren. His joy is your strength. You understand well.
You disagree
the spirit but
when now to Ulanga, Chimoto Kacharukumuenda, Chenda Muenda,
1980 model. Even
1800.
Yeah.
My wife, Moto Kavia,
1800. You look at it.
Barugambye kirala emirembe.
They say peace.
Naye gwo okulemberamu ebitabangula.
You lead in peace which take peace away.
Okugumikiriza.
Patiently.
Kadi wali watu dewa.
Someone sits
here. Awulira ali bubi kabina.
They feel their partner for that part.
Ayagala situka.
They want to
agende.
Come, get up and go.
Tulinganga bamugamba
esabo. As if the shrine
ninyuma,
is interesting.
Ninga tumugaka katonda.
But we say God, we speak God to them.
Abakubanga arabaka filimu kakali umwana na musara masa mbala nguru
cluster they slap that their child
naye katono batubera tutya tubera nechejo tuba tunyiza tetuli ba tetuli ku
standard.
Barugambye okuba ne gentleness.
Gentleness.
Bo muntu obuvunanyizibwa.
Responsible person.
Muno manya ndika toli kubuvunanyizibwa bono okukunga. Bola kugamba toli kanga yokola
ki. Kunga.
Buvunanyizibwa
bubonga. Responsibility as you.
Ukunga na buvunanyizibwa
bwo. Shipping your responsibility.
No kuyigiriza buvunanyizibwa bwa Katonda.
Teach it is God's responsibility.
David are living in
David rest like
agambi oburunjo okukiriza walwa batagala burunjo basingana bukimukitegese burunjo bone bakitabula
and they confuse it
to a message tujuwa ntegeke burunjo
ordered very well
na ajiwandika
note write it you fear
abamu mpita mlinga naenze nabulido omuntu ono Ota nokula roga cheka wabadde wanonga ina service ya
apostle
mutume ji
maybe of which apostle
ogendo okulabi wanyonyode
luka
ne we mana nyonyode bwenti nime chimbulako
something is lacking on me
otuna muchitabo choyo
go
wereza
book you minister to
nota nokuti bagu wabadde katutu
who's you on the pulpits.
Are jirunyi mkama ateka ni mibiri simanyo wa musumba gocha akaranyaba. Bofu nuna mwe
bilara. I wonder.
Mbale na ene unyo na ene ange mpulira vunu
wa unyo kwa mpulira
avunu rabi
henjo ke interpretation is what he speaks.
Kati ne unya gwe byo wani ko ba mu service yawa.
In which service are you in?
Yeah, mizimu.
Tutome cha wandiko ntwala no budira kisome mu Luganda ne mu Luchi.
Luganda in English.
Mtoto kama ndio. Luganda na
deso tegera. I understand well.
Erusoma ne muzungu.
Nentwala
ne nyonyola. Nenzira yoko na waguru.
Kana tukwasaganywe.
Isaya ne guru ngabo tubale tumu.
Recap and follow.
Era mwenga to jukira wao ne obato tegera burundi. Ne obera mawaya bana.
You were so much dumb is like that.
Omaine obe wano to enjigiriza ne woba mawayo otegera
so daft you get to understand
ne ba kudiga mo liku chejo cho
for you you are there
anang
me
omwe mtu kubuna kutulirambo mugenda mu mighty mighty move Nawe we wana mukubeyo ne mubulili bwobera mazina tukena mighty mighty
move and he said look at this one
Omoya agenda kula nange ebyamanyi. Bwo munafu bwotyo.
In your weakness.
Toye obuwombefu obukuganye.
Gentleness.
Obuwombefu
meekness. Meekness failed.
Mukakanira ntya.
How do you humble down?
Mugana ne mwetu nuli yako kale nga olugalo.
Tukakanira mtu. We humble to apostle only here.
Ewe mtu ukakumutumela tukakanira katonda
humble to God
amugena mwe waro kukakana
avoid humbling
arere karora mmalirize rate
mukakanide about humble to him
just ukakana chikule mano tikakana bakubulire ochuke odirire
you get a line
noga ukakana
humble down
nenga mune bogena muto ya tokakana
you toilet you humble down
No vere yo no omeza.
Relax.
Why do you
act
no imukano ga ngenda gasindika nga
nyiri tuch static.
No kaka.
Niba
kusanga no buyimbo tade
melody. In the toilet.
Neje sikugambo weka ukakanina mu rugano mu aiko cha kugamba kakanina bao kakanina mwami etoyo jikakanira ufurumya no chotagenda
kuja this what you not going to eat even
ndibo maro tufurumya mbuka kamo
no bayo
je chigude no chino na
Neyo mukaka. But you're humble.
Roje kati wobo yagala amalala ogarabe.
Try to see.
Botu kanga
when you reach the toilet stand up.
Infuru maka.
I release static.
Ojala amalala chegapora.
See what pride can do to you.
Ko furu mengo imiri dojala.
Standing, you see.
Tati njaga otegera mara chega kola. Gendo chinkolere boti mara.
If you just
push osigare mara.
You can remain in that pride.
Ngabo osigo ubingo yimiride. Boto bobera mu malala. Obera ko bubi obuta tobetaga mutu mulala kunyumiza.
You don't need anyone speak about it on you.
Era abantu ama abogerwa ko bibabula bika.
They appear on you.
Oba wayimiride mu malala nokola
chi. Pride that you popo on yourself.
Amuntu atakaka nayo no yeyo no nera
yeka yeka get on themselves
Ulifena
are we together
Umuntu atakaka nakola
never humble
yeyo no nera
wekana katwetaga na mtu mla kuona kola kwa bubi obi na
okaka malaga
gokaga kutusiza kwe
Christ you on that
Echo kula bilaka yo chinyumira
that example I enjoy it's very interesting
abantu bakakanira
people humble down to popo
namutera muno obuyimba bamweza afume mirembe
bakiki tukaba peaceful
neno gezo mukakanira muntu munda oluta olubera
fight is there
Necho bonkolera malala gogolina soko gakolera mutoyi oyutuka yo ngogena fuma
you will lose yourself you stand
Otaandiko jasira.
That you will see.
Amalala chega
kwa. What pride does?
Ani ari achikoze.
Who's ever tried that?
Ne wo achikolori na
daru ano ina. Comfort of yourself.
Barugambi obusungu mulimu abamunga balina obusungu.
People they have anger with themselves.
Era bo bagamba nze ndi muntu wa busungu.
Me, I'm a person of anger.
Ebe no mu muntu kubuta ebimukolera. So aboluganda.
So brethren.
Obufunze.
In the summary.
Wewe yonyo tujewe ebintu byekyeje.
Let's commit much ourselves, let's take away things of insults.
Tujewe ki?
Take away insults.
Ekyejo tekyetaagisa.
Insult is not needed.
Mukasera ketuolekedde. Ne banga lyo neryo obulamu obusigadde. Kuba olusimbula paka Yesu lwana.
To the coming back of Jesus.
Amen.
Ugera atandikira we
cha. We start right tomorrow.
Go obola batukole ki?
If you see what should we do?
Tutaandike ncha.
Ah ngobugalo butini.
The hand clap sir.
Endala ziba de. Bana ngo mwezi kutika de
kumukwebu. One man.
Kuina kola chika.
What should we do then?
Kubanga kati nchali ku standard strategy ya mukaga. Bwe naingide mu
government, the governments, the MB, the two governments,
so kati tuli ku
department, we are on the sixth department.
Tuino okumalayo,
we have to finish the same yo munana.
Bwe tumalayo ku department yo munana, eza government yo masekati.
The central government.
Ayetu de tu standard strategy namba musa.
Standard strategy 7.
Namba munana. Kati tegeza kuno wetu mwezi wetu kuweba kama.
If you sleep in it.
Guri kugenda tukwatanga tunaba kuwedde. Kubanga oluna maroko okusamarizinga. Aye tutandiko tegeka. Nani abagendo yimira musanu strategy number 1.
Strategy 1.
Abo bebagendo okuyimira mu department ye kanisa. Ne division zaabwe. Neni ne mu central abebirabo ebyomubiri.
I will be able to do it.
They have to teach us. We na kutandikira okujja ku Monday.
Come on Monday.
Paka Sunday, Monday, Sunday kuno mwezi.
All this month.
Tujja tusa mu
kuguli. Change in the other months.
Ore kisoboka tonna.
No possible.
Yawecheje.
Take away your insults.
Yawe byokuna kuwazo
mu mtu ku. Things of breathing Holy Spirit.
Twaga setting amutindo kubanga. Omwe mtu ku mukutambula
ako.
Ngarwani so mubi.
He fights the evil.
Aina kusoka teka mutindo.
He has to set up a standard.
Obaddo somanange bulunji Isaya abajikudiremo ko
kadu
Isaya sura ya 5 mu mwenda no lunyiriri olwe 10 no mwenda
Isaiah chapter 59 verses 19
ndi kale bali teri nyali ya mukama okuve bugwanjuba ne kitiwa che okuve buvanjuba omulabe yagolokosa amataba no moyo wa mukama nagolokosa omutindo okulwana naye
so they shall fear the name of the Lord from the west and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him.
Yes. Tagenda kulwana sanga to wali standard strategy.
Fight when there's no standard strategy.
Obo ntegedde chenjo gerako.
What I'm speaking of.
Achitegedde soko okunyonyole munno. Omubulire lwachi soma standard strategy.
Why we start a standard strategy?
Kubanga.
Because.
Omwoyo tagenda kukola ngateziliwo.
Not going to work when they are not there.
Satan
lifted the floods.
Floods
bring every rubbish. Filth.
In the
church. And God.
Only rubbish.
I will lift the standards.
Tasobola kukuwana gana na fake ali makanisa.
Fake in the
churches.
And the
God sees
without putting the standard there.
Nga wola standard strategies onna government ebiri ateka omutindo guli ogusobola olwanisa omulabe
standard which can fight the enemy
tulyoke tutambule nga omwoyo ataddewo omutindo
set up standards
ekanisa nga weri ne division isazo kakati abali bali mu office anti je tusokera fenna abali ne bilawo byakatunda kitafe mu office n'obuvunanyizibwa abali mu ministry byakatunda kigambo kutumanya mwana Yesu ne bilawo byabwe n'okuyitibwa abali mu unity byakatunda omwoyo abole samanya agali mu kigambo n'okuyitibwa ne bilawo byabwe n'obuvunanyizibwa bwabwe nga ebuli sokatudege kawo ba bishop badinko ne ba bishop n'obuvunanyizibwa
As you see all.
Omwa mdu kuvutalwana ngako na Satan.
All the spirits that are fought with Satan without lifting the standards.
Nikisoboka.
It is impossible.
Kubanga abajja kuonona mirimu gya mubi.
For it comes to spoil the works of the evil ones. Destroy them.
Wabera we mirimu ya Satan gya badatu
tenkanya. Has been putting in place.
Kubanga ne bwabatanga ngenda kolo mulimu ogwekitalo
ekyamagero
era ekyewuunyo n'amagezi g'abagezi ge zigalizikirira aba alese magezi kikaki wateekwa okuba alina amagezi g'alese nga ga waggulu nnyo nze nawunya n'abayimuse mu revival tolina wadde n'entegeka yonna okola revival nebagwemba omwoyo mugenda tambula
naye
tasobola kukolera watali
mutindo
tuvula baidi eri mu Yeremiya nja mukaaga muteekewo omutindo mu Sayuni temulwawo mwanguwe oba ondegedde akagamba ako kali nga akatono naye genda ng'okalowooza nti omulabe yayimusa amataba osooka ofumitirize ku mataba ebyegaleeta ng'ebintu ebyo byonna yabireeta mu kkanisa ne mu nsi amataba ogamanyi bulungi galeeta pupu gamusiikula mu ttooyi eyo ne galeeta ebipapulapapula bikasasira buli kimu kyonna ye omwo omuntu kunaavaako emabega n'omutindo okumulwanisa Naga eh biki bino musula mu nyumba kikakizo bino mubijeyo mutegeka wano kino wali otuseka nyumba nga zaisemu ku mataba nga goga mazogenda kakati wateeka okubayo abantu abali simaati abategeera obuyonjo abategeera obulungi ayayaya ne basooka bategeka ennyumba ezo zonna kati abaana ba Katonda ennyumba ya Katonda ekkanisa ya Katonda abatukuvu ba Mukama Satani yabayisaamu ago amataba balina empisa mbi zonna ennyambala yokka balina emizimu mu malungu katojja kujja nga nawe okyayambala
You know we are in revival.
No matter to level revival.
Hallelujah.
Hallelujah.
Revival means when we have done many folds. Done in the whole and the New Testament. But we have to restore them to be known as they were.
Somebody will write that.
Hello. Madam, you're not divine. According to Pastor Peter. Yagamba abakazi bambale bulungi.
Nga
batya
Katonda. Look at your clothing style.
Akunyiga.
And they quiz you there. Be silent. You have got the standards. We're going in the fight.
Bwe yayimuka okulwana n'omulabe yayimusa ki tugenda tunulanga nga mukabakaba olowooze mwogenda tereza abakaba okujja kuba kubakaba bajja kutunula mutunuzi emizimu gy'obwenzi otandike kugoberera Now we know that we are not looking
at them. They look to see what will happen.
Remember, demon transport.
Tell them in the eyes.
You look
at you like that, you pizza your eyes like that.
Okay,
you say hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
Hey, we submit.
You just speak on you.
So we know could take our much.
We have to set up a standard.
Munyambe Buyambi.
You just help me help yourselves. You run quick.
Mark,
we started all of it. This month, July.
Namba.
Because August to come,
we are going to have a campaign.
We don't have time to study.
We have to study all
and order everyone where they are to stand.
Amen.
Next week,
you're going to stand.
Wow. September. We shall get a bigger place. What we going to do?
We have no insults before you.
We are going to move the way.
I'm going to go to the house.
Kati tofe tukaya mwana go kwa gana tuwele kubunke ke. Tukaya na kubanga wala wata mtegira.
Just feel like others never understand him.
Mukama wampero mukisa.
May God bless you.
Uruobude.
For the time. Umeko wampere.